jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare sappo e jenay lewru juin dum won sappo e yame dabiri maslimaji chapan na e jwe nokku noddirte boulevard de l'indépendance Bamako do. Tindiwide kanko almay mamou diko yimbelbe woddibe nyaloma hande doobe deri nokkuno dirte do boulevard de l'indépendance yimbele ujinaji njalti ton be bi Ibrahim Boubacar Keita tino yoppo sadi nguru o de on do wattu fu jabar de kanko heewi mu en kuli hono mo yahay ma derto kanko heewi ma frodi tawe natti de cuudi mudu en sabi de no kuli fati torraji njalta do hen sappo jena lewru jeun won nyaloma keedenaade habude e nyaw jakku jakku le adnaaru ndu kambe dogotore en bebe ko litti wiide hitande fu sukaabe dimete be do bama uyna joy fa yoto uyna jago dimbitte tebe e o do nyaw sekiraabe wono sedda kabaruji dimi jogni wono kiki ande de bismillah modon e taade joro won koy didebe jalta le ndu do lewru be jehibe daroyi nokku no dirte do dum won place de l'indépendance ton yimbe na ujinaji dari watto jono be noddo ibe noto yiki dum noddango imam mahmoud diko ngodi fewde mabbe be do yimbe be ko litiwide ibrahim boubacar keita yoppa sali nguro kassen sebide nyalom hando leedi den jogi tit allahji mawdi fa keben famtade kedden usman nyali boudi
ngol yaltugol majutobe kassen ko be darta fu yo horaji leedi ndi ibe ka yoppo golle le aniyabe majutobe kikida ko be anni hokkodi ibe ka lettre holitinde wiide yoppo golle e wi se kumar sisogo er goto ciagalun sini horaju leedi met en di yoppay golle holti wiide majutobe kuncoto yaade kuluba min gollam fu yo ardaade jurnude wana ardaade leedi dun yo hala imam diko do pami hala wattu 15h30 mamou diko won himbe be subi naba lettre ndoka ibeka yoppo golle imam on darta himbe heddi be keddo don doma mamou diko le halaji mako holti wiide lamu bond an wudle leedi met en de yurkoji ti dalaji lekkol mali kanyi e rafinde nagu himbe yerde hewbe e hawtube hakkilo su mali si kawri ende majere horaji hirdube lamu suutama noga e joy lewru mars jabbenandu le dartugol himbe wotobe woddeji député 1 le lamu nyafunke ngal kawrutal kessal wadi ciagal majere gande joy lewru juin dundu ko wonno yo dartugol horaji leydi meden di ummo do salli o le yonterende fewde titalaji ngodo le leydi meden di ibeka haldi e bibbe leydi ndi le halaji do hali holiti wide sariyawul article 39 ko fawi do himmeji musel en tabete
holitindi wide on do wattu goto fu kanko almay mamou diko yimbele tatobe on neli njahan naba lettre ndeto kulborto ko kay Ibrahim Boubacar Keita yoppo sali nguro mangal pade wonbe tobe jabbitiriki be gaz ngaji yamu be fu be joppi nokko ko yawi holitindi wide li ciagal leedi ndi kanel leedi ndi fu ima daraja no gonde wadde bama kay fa nyottira tumbutu kanen nyottira sigaso fu yimbele ujinaji gonde yaltude tonbe ko liti metti mabbe fewde lamu Ibrahim Boubacar Keita ciagal leedi ndi malen ko be gombe France kanye almay fa jottira Bruxelles be fu be kawri le nokku no dirteedo Paris nokku dum won consila leedi mali wonni tonde be kollitiide Ibrahim Boubacar Keita tino yoppo nokko ko yaawi le on do wattu fu fedde sedia wonde yimbele mudde naati leedi ndi ila kenya be gonde wadde kawri ben diide yimbele heda Mamoud Diko be ila kenya ko dum won kom diide mudde ko be kolliti on leedi ndi wori tagal mudu do be jehi ben jiido Ibrahim Boubacar Keita fa yottino ga tati yamde fo be gonno e haldude ton wala fu ko yelti ngal do kaldan wattu joni fa kebe famtare kebe dum woni Ali Cisse
nyaloma alkam sare kene bomakoro latke nyaloma mo jire mawde tawtondir e mum hakkune yimbe be fodo ndirgol woni hakkune mu en bangal tidalla gondo do leedi malindi anniya beedo yimbe mawbe nelabe inde fedde mbeteene CDAO woni wadde kaldal hakkune bibe leendi yalla tidalla mo mi gon le mum o ana hebane dabere le hakkune beedo yimbe nelabe ana ministre kumanibe kabaru ngaji gondi hakkune leede mabbe kay leede wop Nigeria Cote d'Ivoire Niger kay horejo fedde CDAO kay yimbe mawbe wop ben jidi Bamako do Kenya premier ministre Boubou Cissé tiagal dum ben jide yimbe fu jogani be darne le tidala mo leedi malinde won le mudu ben jide horejo laamu o tiagal Salifana Kenya ngafade ne ben jide Almay Mahmoud Diko horejo murterene anya o woni narde tewture laawi bawdi yaltinde me le tidala mo mi gon le mu o ko nayorto bangal surto laamu o wonto horejo leendi yidi Kenya e gubbal député en gondube mako kaya yimbe gombe fedde mbietene UNTM be bala société civile won le mudu horebe dina fayo to galleji darnu be leedi malindi le hakkune jidere tewtude dati e dabereji bawde timminde ti dalamo mi gon le mu on
sappo e jeenayi lewru juin ndu ndeɗo majer ɗum laati sababu so ngallure Bamako nde wattu muɗum wayliti ɗum woni hollitama wiyeede nokkule kewɗe ka uddile on ɗo wattu jabar nde fuu wirfitiki le nokkule muɗum en. Ousmane Niali Boudi
beta ko ley luumo mango Bamako ngo bitikaji kewɗi ana uddi damuɗe saabe majer anine wadde aljumare hannden nde joom en puusu puusuji hewɓe ana gona ley nokku o keɓay client en julaɓe seeɗa warɓe ɓe ɗo kolliti wiide ana lanidi yaade majere nde.
Min keddata ko ɗo fa janɗe sappo e ɗiɗi yimɓe ko wondi narde ko ana fanni cuuɗi école ko uddi cuuɗi dogotoroji moƴƴa haala nde enaku ko a wala feyi boutigueji ɗi fuu ana uddi hande le luumoji ɗi kolleji ɗi fuu seeɗa yaadota yimɓe yogaɓe ana wondi e kulol won udduɓe boutigueji mum fuu nangui lawol to murtere nde watta to hande so gonga o mi mettaɗo sanne mbiɗe wonno murtere ganne joyi lewru juin ɓettidu min tawete to hande ɗum mi uddi boutique an saabi nokku to yimɓe hawrtata fa waɗa murtere nde woɗɗa ɗo miɗe ɗo miɗe landini wakkati o tan domani
ɗum wonno ko taykita ley yawara o du jama ana fanɗi dow laawi ɗi le ñalomako o yimɓe yaltuɓe ɓe du ana gondi e yaade hajuji muɓɓen ɓillare fuu wala dow laawi ɗi ka yogaɓe kolliti wiide ana kuli patti ɗum sakkitiro masiba
gana jiyoɓe mublaji fa hewi beete hande laawi ɗi ana yoppita wala fuu tiɗɗalla momi taykita fo sa ƴeewi won yimɓe yogaɓe kulɓe yaltude saabi le hakkille maɓe le murtene tiɗɗallaji goɗɗi ana wawi yaltude hen kullol ngol ana nokkul fa hewi gam miɗe miili so Allah muyi ɗum waɗira no moƴƴiri
micintinde wiide dabreji ɓamama yalla ndenago ana heeɓe li capital ngal ɓe manggal paɗe ana gondi e juttininde majere nde
hollitindi wiɗ ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓude ɗum dow numéro amen whatsapp o dow stati muɗum numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe jeeyogo o no noddi oɗon numéro maire maire 37321. Ñalawma hande o ñaw coronavirus o yiyama yimɓele sappo e jeɗɗom le leydi meɗen ndi hollitama wiyede ɗum woni hen heɓɓe oɗo ñaw ɗum yeehi fa yimɓele ujunere e temeɗɗe jeenayom e noga e tatom santanaɓe ɓeydo ɗum yeehi yimɓele ujunere e temeɗɗino e sappo e jeɗɗom heddiɓe ley hembe yimɓele temedere e jettom wattu joni o studio tamani en wonde wadde immadaraji fewde e moɗon
studio tamani.
Dow taguji yimɓe Mali hewɓe hande ana holla wiide yimɓe ɓe fa hande ɓe gonɗina wodugol ñaw coronavirus o so gonga saabi eɓe caalo madu eɓe jeebo jokkude sariyaji dentorɗi e ñaw o keɗe guindo yo ñawɗo cantanaɗo e ñaw o omo hokka en dalili wodugol ñaw o ɗo Mali ɗo sanne.
Dogotoro commune 6 noddi kam o wi gorko mawɗo guindo ƴeewugol maɗa dogotoro ngol holli ñaw o an e maɗa anni no gatten min nela mobile dogotoro em fa naɓe hôpital du Mali.
Gollirde sariyaji dentorɗi ɗi yo fa rento reena suudu muɗum fa wasa sulninde taka lemme en mum du keɗe dalili guindo kasem
si o laatinomo kulol manngol e ley galle o giɗiraɓe am e gollirde am fuu nani kuli du hey yimɓe fuu kuli hono jaabu o laatorto fay min mi huuli saabi no ñaw o mawninirani
hono santanaɓe e ñaw coronavirus o ɓe nanguemɓe paaboɗenɓe jogoroɗenɓe needi e teddengal.
Masque ngaji ko hurrite kine kañi dehel hydroalcoolique ko soccirte juuɗe coggu muɗum ɓuytiki sanne no yimɓe gonduno e sodirde arande no woɓɓe kolliti wiide ñalawma hande o yimɓe aɗa gondi suusude ñaw o won hollitinɓe wiide dukko ɗum wondi hokkitirede mere mere
le wakkati hande o cottoɓe masque ngaji ɗi gotti fiyodirde juuɗe mum hononi fuɗɗore ñaw mbiyeteɗo covid-19 o leydi Malini ɓen jeeyoɓe ana wondi woytade saabi rafi wargol yimɓe sodde masque ngaji maɓɓe le wimaɓe sababu oɗo tiɗɗalla ɓe donki daranade kulleji ko galleji maɓɓe hasindini e mum.
Masque ngaji sodatake joni hono arande e hakkille an kayya yukambar yimɓe ana keɓa ɗum mere mere.
Gotel mum woni ko tayka juuɗe yimɓe cottoɓe gel hydroalcoolique ngayiɗi ɓe jippini coggu butelaji ɗi yalla eɓe keɓa client en le hakkunde butelaji ɗi coggu mum jippiɗi ana butel millilitre mali hemere cottetenoɗo temedtati gam mo coggu mum warti hande temedɗiɗi sefa butel millilitre temenayyi capan jeɗɗi e joyyi cottetenoɗo ujunere temedjoyyi ujunere sottete hande ga ɗum e tawayde mum fuu jeeyoɓe ana wondi e tiɗɗalaji mawɗi.
Sodugol gel ngaji ɓuytike ko heewi ana resi e juuɗe men tawe arande yimɓe ana sodanno ɗum sanne mimi ɗo mila wiide e sabuna yimɓe nawtorto joni
jeeyoɓe woɓɓe cottoɓe kaaki mawɗi sakkade ñaw mbiyeteɗo coronavirus o nayorke yaade waɗude jaagu kaaki ngayi goɗɗi ɗi yimɓe hasindini e mum hande le golle yeeyugol yimɓe ko hasindini e mum kanɗa yeeyude ɗum ɓe kolliti wiide
to gawo to keɗaɓe fedde CICR ɓe paabiriki golloɓe radio ji wonɓe tonɓe kaaki ɗi kaani newtirade fa keɓa pewta e ñaw coronavirus.
Allo docteur, min kay safareji durma an baawi sawrude nyaaw coronavirus na.
Wattu jono kedde mo kanko professeur Dauda Kassou menta ko mo jaabi e landongol.
Aywa, grippe bi idi keewi. Donc virus fu e vaccin mu hande hande o vaccin grippe mum di jogiden di wala fu no waawi hadude neddo covid nangane.
Secret do katten kabaruji meden joodi do coronavirus ngatno ko e modo hakkille wakkere futtino don kuro kine modon. Nyaloma hande woni nyaloma keejenaado habbute nyawno dirteedo coronavirus li adnaaru ndu fuube kolitiwi don yimbeele jibinteebe hitaane hikka fe hitaane furbe nonbe kolitiri wi don sukaabe sabami dum baman ujunere fa yotto ujunayen joom suka wakkati du ujunay jeegom suka tateban chaawi o do nyaw nyaloma hande kanko non dirteedo madame Traoré Fatoumata Coulibaly yoy wi yodon tiidalaaji mawde sanne le leedi meden di kedde mo ko sifido en do faccitaango Ousmane Niadi Boudi
seen journée de mobilisation
nyalama hollitingol martiningol himbe kumpa kabaru o nyaw sesedi ko o anafawi do kabaru yakku e covid-19 daranade tawde o nyawti allaaji mawdi ngodi e mudun le leedi meden di le region ngaji maldi fu nyaw yakku o na wodi le mali le himbe tammi doron fu sappo di don nyaw yakku o won e mudden le hitande fu le leedi mali di ko yaata sukabe ujinaaji njoyon yaari ujinaaji njagon woni rimetebe e nyaw o woni e mudden gollide humuninde sawde o nyaw ana limbe hitande fu ko yaata ujinere temme di don yaari ujinere temme tato warugo adnaaru wardobe o nyaaw dun an hollo wiide nyaaw o mo wimmini sanne o ma han daraneede du sawrede le leedi men di
dans notre pays
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Sekirab nyajelo nende kere duju to en fudiran do kawodo wattu jono be bihi hono ko nayri pangal wolleji ko woni leede do nokkule golle ko nayri pangal jengi ko lekkol wiama en wolde tan ton koyde sanne sedde ko heewi mo sen ado fu joppi nokkule de en jeli le yontere waro be jande fu itat be o do nokku seguru be gardan do seguro ko yaata dum woni wuturnere en nogayom kanyi en tilli ekintinede ton le alkamisar jabbe nonde be tilli ekintinede hono ko yaata lebbine be ngadi le odo nokku tiagal mududde be padira ton kaakile wabbe odo golle fedde CICR wonde le leedi meden di secret do katten kikidande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedaade hejju jamen ka fande fande e fe no konandir on no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam
Sous-titrage Société Radio-Canada